on records.
La, la, la. Hey.
Saje Rice.
Kupenda kwangu maradhi, maututi mie sijiwezi. Ninayalani mapenzi, si moyo wangu. Yanipa dhiki na simanzi, kunyonge tele si ya kuniezi. Licha yana ujuzi, ila kwangu tamu zako pendwa nazo zanitokea puani. Pigo la nafsi na moyo chachu nipo kitanzini. Tabuku ya weka moyo ni ya kishengia doa, yanifuma na mele sioni yanishambulia. Vigumu kuyaweka moyoni yakishaingia doa, yanifuma na mbele sioni.
Upendo kila siku, upendo inalia, upendo sina bahati na
shanyongea na moyo wangu kwa visa na visirani. Tamu nazo zimekuwa chungu, haundoshani ya manani. Leo mapenzi sio fungu langu, kukicha nitabani. Na gaga na jeraha langu yana ladha ni kweli matamu, ila usiombe yaje kufunga kauli. Ukoseamu usipende yana shengia doa, yanifuma na mbele sioni yanishambulia.